lele kona la bangisikethela yafisa nami ushintsha isimo ekhaya ngizalele kona la bangisikethela yafisa nami ushintsha isimo ekhaya
I'm not afraid.